you pass my brothers out to me.
Oh yeah, but
so I wonder when you want to meet. Blessings follow you, follow me, follow you.
Your blessings, my father.
Your blessings, my God.
My God.
Your blessings, my father.
Your blessings, my God. Hallelujah.
Hallelujah.
Banji bagenze na ya ochanku midobla mubwange. Ya elanga nkwebaza bina byonkolera mukama nsiima. Obutandekerera yadde sinza omulungi asingayo. Nkimanyi sometime mukama nkunyiza mwera sometime mukama nkwanoyengera sometime enjiri ntero gibuka mwera sometime bwe mirimu gimpambye nnyo nagenze nkwebaza mukama tondogerera wesaba busabi kuba mukama talikulira
balabala mukama byokoze nange nsiima gwomulungi eyakwadde jange zebisima kuva butono ndabiriro linga weita wenkuyita ompitaba gwomulungi atandekerera tondekanga koya nensobi zange oziwulira ogazi yensalo zange ogazi yensalo zange nange nonya kyenyinza okukolera ne kibula omanye nti nsiima
mukifaananyi kyomukama nti nange mwenatondebwa
mukifaananyi kyo mwenatondebwa
wanfuula wadde nafuuka wadde kati kusuubiza ogoberera amateeka go lwensobesa nkusaba mukama tonvamu
bwenkuba enduulu addukire ebirime byangofukirire obulamu buloke onyiga pesa limu nebiterera yosobi
Your blessings,
my father.
Your blessings, my God.
Hallelujah.